Production tunaliamsha kila kona ya Endiam tu songa mbele Cairo kaza moyo mtawa sekondari tunaliamsha nini ila polisi wakija he ya kama puli yako kimpango wako usiseme ulikuwa na nani ha ha
Kokoriko Production
tunaliamsha. Yeah. Tunaliamsha, yeah. Tunaliamsha, pande ika mere run. Tunaliamsha, 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 pande ika mere run. Weka bali na watoto, come on, King Mandrick,
Mandrick. Tana luka kaya,
kaya, mambo mabaya,
mabaya.
Peki wamesis,
wamesis,
wakisikia vocal easy,
vocal easy.
Nateka kambi zao,
tena
pira ni mabao. Wanakesha, tulisema Mandriki kwa mtaa. Kila siku, hawa kubali, nyota yangu kwa mtaa inangaa. Hawa niwezi, kiviza kiviza,
zaire kachi.
Buruza buruza, soka pende.
Kiviza kiviza,
endi ya mtu.
Buruza buruza,
yeah, yeah, yeah.
Miru Rani City, King Mandriki. Kila siku, walai kitu lazima na waumiza. Tunaliamsha paka Miru Rani City macha
Bobota anya
anya.
Tunaliamsha, 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 pande iza mere run. Tunaliamsha, 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 pande iza mere run.
Tunaliamsha, mapolisi wana mind wakukuta na gomba chali umesizi. Noma ni mustache, pigia hizo resi, mbone acha tamaa. Konya tuna kitu, tuna gangaja.
Soka bene,
tena kwa mtaa
Cairo,
tuna gangaja.
Endi ya mtu,
tena kwa mtaa
Opec,
napike ngo makali, siyesi tabaki kama zile za bombane.
Ya man,
tena
kwenye speaker.
Ya man,
na speaker.
Tena,
bounce,
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 bounce.
Kwenye speaker,
kwenye speaker.
Na speaker,
na speaker.
Bounce,
yeah, yeah.
Bounce,
yeah.
Mandriki Miru Rani City mtao sekundari natokea. Tuna bank style hiyo ni Kokoriko Production.
Ya, ya, ya,
ya. Tunaliamsha, 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 pande ita mere run. Tunaliamsha, 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 pande ita mere run. Tunaliamsha, tunaliamsha, mabroka liamsheni, mabroka liamsheni. Tunaliamsha, tunaliamsha, Apollo liamsheni, Apollo liamsheni. Tunaliamsha, tunaliamsha, kijiji liamsheni, kijiji liamsheni.
Uliamshe lakini ujue kwamba polisi nao pia wana uwezo wa kuliamsha. Huko mimi sipo, lakini tumeshaliamsha katika moja na mbili.
Tunaliamsha, 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 pande iza mere run. Tunaliamsha, tunaliamsha.
Kokoriko Production.
Kokoriko Production.